radio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
yamde jena yottake wattu joni o sare fere sakiraabe hidi be janwale modo eden goni e bete aral bare tati lewru avril hitande 2019 Ousmane Niali buldo kabaruji do Mamadou Ouattara to boggi jande to hebugol sembe rafinde nagule wuddu leydi malesi ni horebe dan amasagu anamila berde kani labinede ta fon farde kaborde tetede be tabital pulako anandarta lam o daro e darne mudun Polisi en hakkunde keri leydi ana gondi e jangineede no darannirto habude sottugol himbe fanda mudun daranaade sakkaade sini hono mudum matama leydi malindi min kala hande halati dallo gondo do maybe dese le ciudi doktoro bamako nyande fu sakiraabe juube kolitata wiide buri hebude tiida la bangal mudun yodi woni sembe kabaruji di beta ko bismillah modon helade kala do tawedon fande nagu hebbene jogola lewuddu leydi malendi kanata fom berde tete njop ne no berde tewte njop kaborde farde tewtede juude njop kaborde dum wonno ko kedjado hala dana amasagu holti wiide le halude studio tamani le o wattu goto ne no horbe tabital pulaku darti e gouvernement mali o daro e darnde mudum fa heban o tidala jogola fa beedure dem famu keden Ousmane Diko e Mahamadou Samaseko
fede e wayde ndenagu dengi do lewuddu mali do tabital pula ko holliti an hubinani lenude jande gol tetugol kabordo e wi hore mudun an habbodi e fa gube bande kabordo de fundake nokku goto lewuddu leydi men e wi maitre Hassane Barino deere yo kala ndenta tase ndarado keddana ko sefien
personne n'est contre la paix
fay goto yeddali hewtugol jam dun tan min kollanta an hani gullube di do gunandaji di so haabe so fubbe nanne e juude lam min ke wala dum kerantaga kala lati nata e juude so wuddu leedi ndi so sahal leedi ndi an han lam o daro darde mudum majina de do pelle de fu
fustudu toutes les milices
ngo hakel do ana heedi horebe dana amasagu e wi marcelin gengere wirfugol deere buri fu hasindinede hande ka dun do wonde e wi makko wala fu ko ay latade tiagal kaldal
fadde hinade titugol kabordo ko hani kay labinde berde an hani yimbele ngada kaldal an hani famingol huncina hore yalla mbu jonki natimba den yimbele ko mun totan kabordo ka suni atti neddo kabordo mudum e sembe wala ko golluda minen kay men landinani kaldal foso beten jangu
e wi honjotobe yo gaabe yo wayde wodugo laamu woni ko sabani bangugol gube bande kabordo de lewuddu leedi meden dun wonde kolliti kaldal tan wayi warside berde
sakiraabe so do jidbe darade faamo di kabaru jodo mba jewde helloji amen facebook e twitter fando kondo ko ne hakilaaji modo odo mbay nodde do di numeroji di di tawton e reponde chapande jedde jo chapande jetti ene sappe go chapande jedde jo chapande jetti ene sappo didi Polisi en hakkunde keri leydi ana gondi e beedenede faamu dow no kabirta sottugol bibbe adama en e be gondino janginede kenyen faabe anda hono be ngatta dow kabaru mudum so yewi no mali wori hande ni gal kawrutal OM OIM hebi hakkilo mudum de gollerde humuninde nen no kabaru witte witta dow golidal ruayom ini e ministere leydi meden kumuninde kabaru sariye kede ko pastal regence kedjado OIM le mali wi Mamadou Samaseko
bangal leydi mali ndi kabaru mudum non anditire sifa basiji pawidi do kabaruji kewdi dana do latto sababu trafikaku kun cene hore der leydi ndi ma lefu ledde de ana imaji dun trafikaku bibi adama do hadata tan e ndudo trafikaku ni mila wiide na hani jati mi micitina wiide enen alhali kertado denno no jonde leydi mali ndi wurrini bangal lati dabreji na han latare sababu sifa trafikaku bibi adama dawrure jabuji kertadi foroji dun keridi bangal gollobe der posuji ngudun der keridi
les agents au poste frontière
portal e daranade himbe fa cellal wada wonno sisili kawrutal pawingal do hebe dingol faamu dawrobe bangal cellal e wi kedjado ministere kumunide cellal himbe fukani fondede mona fu totte hakke mudun kede ko etienne koulibaly directeur ressources humaines bangal cellal e yirwere nedda ko mahamadou samaseko do faccitango Ousmane Diko
quand vous prenez les normes
c'est en bas ministère OMS e dindada adadule temdara fu gollobe cellal do ujinaji didon fu anakani daradade e noga taton handen mani ana le ujinaji didon fu jeegon ana holla kasidina ana jati fa be kewa belato barkano en golle dum rewbe yo didon tan le temdere fu imaade mudun yo beedande faamu gollobe be le ko rewbe dun nanete e jate fu yo rewbe golli ditte rewbe buri heewde ministere cellal leedi meden golleji ana keesanaade rewbe tan hon saaji famna matran en faawarde e doktoran rewbe e be le caldi golleji doktoraku fudum se be ngala yirewere jundende faamu gollobe laata
dans la la durée.
Laboratoire do wonodo yiyam yewete hôpital régional Alfousseyni Daw gondo kay soumi ala njabido wattu 3h kikide yonki kafu heddaki hen kabe kolitiwide kake boni sanne e wi horebe suudu doktorondu golleji suudu doktorondu kewdi boni tiagal ocum aniko mariya touma ko lu kedjal amen gondo to kayto hebinendo faccitan Mohamed Samaseko
bonanda kuran won latido sababu cumu o non ko holliti docteur Boubacar Ousmane Cissé horojo laboratoire o e wi makko fay hunde heddaki nokku o kasen
kaki kewde kubbe ana way hono wala ko heddi jaati jibaaji iyam dokketedam ana hen diabete kany insuffisance renal machine ngaji mudum ana hen appareil ngaji ewoji hakki iyam ana hen kaki de kubbe fa ana way hono wala ko heddi
wattu sede tiagal dido bonandaaji de gouverneur region o yottiketun Mamadou ZCB holliti metta mudum fewde oro nokku laboratoire jogido nafa sanne
ce service c'est vraiment le
onoku woni bernde suudu doktorondo dun an holla wiide ko wadi dun ana boni sanne ko lati fumi de mila belen hore boyata nokku o heba kake fuddita golle
c'est normal de l'hôpital
kanko gouverneur o wadi noddango fewde e kayinkobe e kanye dun kajabe lamu gombe tunbe jalla laboratoire o na fewne no yawiri
je voudrais que les autorités
midid lamu o watana dun hakkilo yalla kake cumude de ana kebbe lomte ko yawi mi darta du imbe gendindi ngara hokkude iyam sabi iyam dokkanoda nokku o fu mursama
batte cumu o golleji kewdi der l'hôpital o darketa fun dido bonandaji di beedike eti allaji ngududi der odo l'hôpital kay o woni ko holiti horobe l'hôpital metabe sanne bangal mudum
nyande futti dalaji buri hewde ley morgaaji do nodo maybe mobe te ley cuudi doktoro bamako sakiraabe jiwbe kana ngada dogodaraji hakkunde cuudi doktoro di fa ndara do ndesa neddo mu benen tew mu ben farde jomu urewede e wi horebe ministere humunide kabaru cellal dabareji ana gondi bamede fati dalla o hebene jogal aniko ibrahim harana jallo hebini ando kabaru mudum do faccitan usman diko e mahamadou samaseko
horebe suudu doktoro mawndu quartier mali koliti tidala jogal morgaaji di yogonga ka jati e wi mabbe yo firgo goto tan ben jogi bawdo marde tan heddi ben jeegon les suudu doktoro ndu docteur traoré jenabou kone dranido haybudo kabaru morgaaji le suudu doktoro quartier mali wonko sefi kerden dum
gonga jass nukure de tewuji imbele marate dungu nyaaw moyongo woni burnde fu fangede sabi ne wam nya jogal mudum dina nukuji kedidi kala wattu min teki igul ndo tewuji mum waddate morguga cogu mudum u temedel morgugul hala dum yawtudi nyaloma sabi anhani place yo pene kedibe
cede la place a d'autres
ministere cella leed meda wi an watan hakilla kati dalla e wi hore mudum non yudum kabaru tongido e beede gol jama le ngalliru mawnde le idu sapo chakitidi
katon ko wattu mo dido nokuji di mahete adadu jamarande yottaki won do hande rufuf to gabe turetu adadu jamarande alawara dubu sapo na sirti e mo hande sabi hande be leedi mali hakke miluji sapo jetti men milawir dum ne sere humani de cellal wattani on nokku hakilla bangal mahugul kala nokuji gudi
tidala hebde morgaaji ana ko sulini hewbe e wi mabbe kaado tidala ana hani wattane de hakilla ko yaawi haseni wattu wularnde fu buri hebe kedata elehen
studio tamani yo pabal lamu leede Suède Danemark Suisse et fedde leede Europe
sakiraabe nyandaro en kabaru jungon le region ngaji men di en pudderan region sigo walde bendugo lenyol fulbe gonde sa wadi majere nan wadi majere altinere jabbenende holitinde salade jodogol d'accord de don sankobe le nokunu dirtedo kor to esan anawar e kilometre ji sappo didi e wi horejo walde de jodogol d'accord de le o nena jodogol d'accord de ko diwide de le o nokku anawai wadde fitnaaji hakunde jaleny gondi ton ile yimbe ko tiala buyteke sabe tolla neno sabe tolla illa nen on tolla pudo ko sakiti sakiti yonter jabbene de e wi horebe sar wi singendi di kumini do kabaru wakati dum wadi sabe nyu indir goldule ko wayi holli dum ko wayi holli tinde wiide dum ngaro o nena iwondeji kebete fa gasa kawrutal pawi ngal do nyawuji koynaadi e bubbal wadi altinere jabbene de kita faanda kawrutal ngal yo fa jamarande holide imadara hokugol safareji ana wondi e wadede ngal kawrutal balde joy suudu doktoro ngendindi darani dum dogoli dal service development social kita sakirab do kadu de kabaru sa kedde hedade yowtrende ana wodi wassalam